Westside Music Trick Lock.
The Great. Ayonte, De Galilea. That's you, my brother. That's how we do it. The Gasper.
Outspace.
The Gasper. I can't walk alone without you, my God, my Lord. Missy Lele.
I don't wanna walk alone. Walk alone that day. Nibata uni sileleze, sileleze Yahweh. I don't wanna walk alone, walk alone that day. Nibata uni sileleze, sileleze Yahweh. I don't wanna walk alone that day. Nibata uni sileleze, sileleze Yahweh. I don't wanna walk alone. Walk alone that day. Nibata uni sileleze, sileleze Yahweh.
Trek, I don't wanna walk alone. Kapa kuva me alone. Nibata muni tu se malinzi la moni fit the Lord lead me. Nibata kuva good example. Please help me. Nekeva kanto ya kono you forever love me. Nikupa tu so from heaven. Praise me, I'm nothing without you, my Lord. Gonna fail at ever. Awinzi nina ndatena akuna seni saba. Malifa siku tezi kuzumana ni tutava. Nivata oni tuse sina vena nuwe. Batufalifa siva kutavela se ushwile. Ndateni tuse nishwele mwanzila yeke nile. Help me kuli nina vani bizange sina mutu. Malifa siku kuviza mutu konje ni tuntu. Batikuwena ndateka felalu na luvatu. Kona ani kupatu so kumina muni tuse. Nuka utelele sina mushe muni sili.
I don't wanna walk alone, walk alone that day.
I don't wanna walk alone.
Nibata uni sileleze, sileleze Yahweh.
I don't wanna walk alone.
I don't wanna walk alone, walk alone that day.
Never.
Nibata uni sileleze, sileleze Yahweh.
I don't wanna walk alone.
I don't wanna walk alone, walk alone that day. Nibata uni sileleze, sileleze Yahweh. I don't wanna walk alone that day. Nibata uni sileleze, sileleze Yahweh. I don't wanna that day. Nisileleze, mami niko moninzimo. Meto yaka kuna zenibuna kimeto ya nama bati meto ya mina abona zenzi maripilu za batu. Oh ay mulimu mulimu unituse tumelo ya kana kikuvani wena wali alimu mulimu unituse.
Downloaded from westsidemusicblog.net.